Odon andi fudoji teko Luzerne yokananke fudoji fudeno latiko ko barki sanne fudoku latiko no nafa damuji pamari e mawdi fuka kananke fudoji se awi dum arwa gada dubi jego o ko hette fa henna Luzerne ko enda mi yidani siri to awete fa henna Luzerne on no awete lewru fevrier yaade lewru mars no wawa awdirde hawte e leydi seɗɗa sey aawe neɗɗo no yarna seeɗa seeɗa balɗe woronja na balɗe capantati yaade lasoyiɗi ɗi fuu neɗɗo no wawa hettude Luzerne yo kananke fuɗoji Luzerne no nafa dambuji pamari e mawɗi fuka Luzerne no handi duroɓe e remoɓe amin fuu awa ko seeda igoyde andal na faamu do e Luzerne ko endan nodde tan lamba mo garbal mo jeɗɗi jeɗɗi ɗi tati woni tati tan woni ko ittanteɗo.